Hello, keep it on the base, yeah. Sauda mtoto wa mama, si mama wa kuone, wala utabasamu tu. Kamoyo kananisakama, ka ugonjwa nipone, imani si mama kwako tu. Mama sita, dele wameremeta, mimi hoi kabisa, nashindwa furukuta. Kina macho kuita, vile kama unanita, kifua ni sasita, sizungushi kabisa kwako. Baby umeniwasha, pili pili pili, naumia. Tambara nikikuona tunafurai, nisipokula na shiba kwa penzi lako goigui. Zisiwe mbio za kijiti wakanipora madui. Aya, mama sita, dele wameremeta, mimi hoi kabisa, nashindwa furukuta. Tena macho kuita, vile kama unanita, kifua ni sasita, sizungushi kabisa kwako. Baby umeniwasha, pili 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 pili, naumia. Yo, pili 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 pili. Baby umeniwasha, pili 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 pili, mpaka mwenzako alisina hoi hoi hoi. Wako neno sina, love you.